CDAO ka tidon matme nyame pongru digitu bakan. Kunu, Nigeria jamana nyama koro, Abdul Salami Abubakar, ni Sokoto Sultan, Mohamed Sad Abubakar III, nou ka jama mounoun tira CDAO fe, ni General Abdurrahman Tchani Manyoye, kumate Mohamed Bazoumma. Ma nounoun tunkan kashi nyame, wala sa ka kumanyoye ouke, ga o mabobleen. Abena fo sordasu masera duma, ou ka don tukukono. CNSP madan oma. Aye la sili kurake kunu soufe, ko Francini Niger ka lakanako benkan sebe duru kouye o bekon. Wa, ko wulikajo obena boloda, wala saka yelama don olula.
Le conseil national pour la sauvegarde de la patrie ya latige, ko a mason, benkan unkan, lakanako nonala aniyere tanga, mounoutara ni Francie. Sebe nan chi Francima, minkono anna pripri latige amason mounouma.
Une correspondance diplomatique sera adressée à cet effet.
Kibaru ya ou la soro, ko Francisco aye CNSP ka koumame, nga ka mason, kamasoro, ko ni benka nounou tara ni fanga ouye, mounou tumbe sharia kono, kasoro ko CNSP ye fanga dafiri sharia de. Kounou fana, Francisco kounanfouni di jabarani so, France 24, ani aka radio so, RFI, Fran tigera sordasyou fe. Abena fo CNSP kelembe ki la ben CDAO sordasyou ka nalikama. Wakuma nyonganya nyate ukun. Jagoya sokono sige mintun sigera senkan. Nabe fo kouvrou fe. Fanga dafri wati. Uyo wuli ka boy bijuma don soroma.
La CDAO etan impersonnel. Tout agresyon.
Ambe CDAO la donia. Sabula jama jekuludo. Koni aye binkani wale fengo fentaka nyeshi nijerman. Anga sordasyou na u jabi yoroni kele. Kasoro ama fengfo mashiye. Wa ana otaka. Nyashin uka jamana u bema foka bo jamana u la munu nyanginundo ni wakati ina amanga jamana don ule ni wakati ina uku janto uyerla ni usomina kokan jamana fengo fena Niger fango fan uka sordasu la donia uyeroni mbe
entre u mouvement d'individu suspect
ferekura ubisina kabini kunu shufe shifi unye laben u damine sira kuna ubiboka gere unsigi sira da ubela koni sedia u sordasu kera donfeye kuna sira da uye o wakati kelena kurantike teka kotige nyameni adugba ula niataka laje kemesrala Nigeria debe biwolon vla nyon kuran feri Nigerma nga kabini CDAO ye aka fere uta Niger fangelen bebi divila sere do ukafola ko kurantike ba imbika dogotoroso u grupu utien wako e degumbaye ka lase banabato uma sokomadaina Ameriki ka uka kuna foniso Washington Post ye Seben Chari min kono kuma fora Mohamed Bazoum nyerefe aye wole bla kokan jamana ubema ani Ameriki yere kuka Niger demen ka CNSP sordasu gen note ko ma nunu na Niger ka nyeta barakelun bela sigiko shinin kene kari ona ben sedia uka dokun kelin dilema CNSP ma kuka bo fangala yela munake ukofe Niger ka ukonona ngane be ku sigiko makono yani oche alibi wulikato ubi sena jekulu fe ka sordasu jukoromadun Mahmoud Kabajagite VOA Bambara Nyame Niger.